kulipa kila pengo. Walai, tamkogesha upendo. Oh, na, na, na. Wimbo nitamuimbia. My baby, mandama. Sweet, oh, my dear. Oh, baby, na, na, na. Wimbo nitamuimbia. My baby, mandama. Sweet, oh, my dear. Anachotaka nitampa, nitampa.
Dumb.